M Dubs Trender.
Hey, huzza, 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 huzza. Nanchatu kujenjeleza Umatoka banyumba mamawa Kubela mazulo wa samba Nanchatu uponda minga Izizoka utenga mimba Baku sina kutundi nasi We ni mkazi uzikala fansi Wanyanyunga do nanchatu maso wa seguga walimba mazi Uwa na china midna kanga pala Nanchatu suka na mamuna Agangodi tie kale kale wavure Nanchatu banji kodi Unkakwa iwe unkakwa Upita kwa muna eti Nanchatu kujenjeleza Luka arangoba ngoma ati alifunganda Gweleza shuhuno basi ati amutame tuwa nyamata Ama kana shukuru, iye ayi ati pola ndalama Nanchatu kutengeka, chipazuwa kwa matoko kuwana Mwana huyu, ati belegela ana Nanchatu uzimfa iwe, maguru wako tawagwile mwamba Nanchatu kudede luka, nanchatu kujenjeleta Nanchatu sumamba ye, kadoba ye Unkakwa Unkakwa iwe unkakwa Upita kwa muna eti
Download latest music from mdubstrender.com.